Sabrina, baby. Yeah, yeah. Sabrina, baby. Kusu kuchonga mita flani yoni kweli. Wapendi kutuona sisi wawili. Na penzi letu naloli na shamini. Sababu tujulikana dhahiri. Siku moja tupita, juma. Yeah, yeah. Sabrina, baby, jua kweli. Mimi nina mapenzi ya kweli. You my honey, my summer baby. Yeah. Wazuli wengi wamepita, kwangu wana radha. Nifuatisha majita, rota niumiza. Hakuna naye kupita, wewe ndo unaniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza. Wazuli wengi wamepita, kwangu wana radha. Rota niumiza, hakuna naye kupita, wewe ndo unaniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza.
Sabrina, baby.
Yeah, yeah.
Na watu wanachonga mitafani. Sabrina, baby.
Yeah, yeah.
Na watu wanachonga mitafani. Wazuri wako na makozi ya tani. Watu wanachonga mitafani. Sabrina, baby.
Yeah, yeah.
Na watu wanachonga mitafani.
Yeah, yeah.
Kufuatisha majita,